Wenketonzo bachan Sentana ita toto zote Nyasubinda nambanyu leo pati na waka ita ita ita
Shusha Waita later shusha
Shusha
Waita later shusha
Shusha
Sio kuyumba leo mpaka tutambai
Shusha
Sibado tuko tuko mpaka mishani
Tunashusha kleti bada kleti
Shusha
Kleti juu ya kleti Toto zinavuna pesa kubeti
Shusha
Kanjibai na shanga skirti
Shusha
Liza mudumu anatudai Toto na luka toto aikai Panapo pesa toto azikatai Mwisho inavua pombe so chai bana Mamdogo, mamdogo Utamu wa karanga ule mogo eh? We mgogo, natoka dodo Ma, natoka nyasubi magonjo na pro Nya, moto na poza, baridi na fionza Geto liko wazi mnyamwezi nkipoza Yala, toba, soda kiroba Ukipenda bia za bure utata Fimbo tuna
Chapa
Kuku ni wengi baka
Baka
Fimbo tuna
Wapa
Hadi mabwana zao wanaitaka
Kaka
Okay, okay, ita pisi zote kwa pamoja, tunaitikia ote kwa pamoja
Shusha
Waita later shusha
Shusha
Waita later shusha
Shusha
Sio kuyumba leo mpaka tutambali
Shusha
Sibado tuko tuko mpaka mishale
Tuna shusha kleti bada kleti
Shusha
Kleti juu ya kleti Toto zinavuna pesa kubeti
Shusha
Kanjibai na shanga skirti
Shusha
Watoto waite, wapaga we Hata nyuma ukuta maliza nana e Toto zinapenda, so kibabe Kama unaela, bro kalale Party after party Subue supo soda na chapati Party after party Na nyinyi chawa mende, amtu party ngo Nani kamuaga pombe yangu Nimenunua kwa pesa yangu Nani kamuaga pombe yangu Nimenunua kwa pesa yangu bana Okay, okay, ita pisi zote kwa pamoja, tunaitikia ote kwa pamoja
Shusha
Waita later shusha
Shusha
Waita later shusha
Shusha
Sio kuyumba leo mpaka tutambali
Shusha
Sibado tuko tuko mpaka mishale
Tunashusha kleti bada kleti
Shusha
Kleti juu ya kleti Toto zinavuna pesa kubeti
Shusha
Kanjibai na shanga skirti
Shusha